Ebbaluwa ya Pawulo omutume eyookubiri eri Abakkolinso. Essuula esooka. Pawulo, omutume wa Kristo Yesu olw'okwagala kwa Katonda, ne Timoseewo ow'oluganda, eri ekkanisa ya Katonda eri mu Kkolinso, awamu n'abatukuvu bonna abali mu Akaya yonna, ekisa kibeere nga gye muli n'emirembe ebiva eri Katonda Kitaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo. Yeebazibwe Katonda era Kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo, Kitaffe ow'okusaasira era Katonda ow'okusanyusa kwonna, atusanyusa mu buli kibonoobono kyaffe, ffe tulyoke tuyinzenga okusanyusanga abali mu kubonaabona kwonna, n'okusanyusa ffe kwe tusanyusibwa Katonda. Kuba ebibonyobonyo bya Kristo nga bwe byeyongera ennyo gye tuli, era bwe kutyo n'okusanyusibwa kwaffe kweyongera nnyo ku bwa Kristo. Naye bwe tubonaabona, tubonaabona olw'okusanyusibwa n'okulokoka kwammwe. Era bwe tusanyusibwa, tusanyusibwa olw'okusanyusibwa kwammwe, okuleeta okugumiikiriza ebibonyobonyo ebyo naffe bye tubonyaabonyezebwa. Era okusuubira kwaffe kunywera eri mmwe, nga tumanyi nti nga bwe musse kimu mu bibonyobonyo, era bwe mutyo musse ekimu ne mukusanyusibwa. Kubanga tetwagala mu butategeera abooluganda eby'okubonaabona kwaffe okwatubaako mu Asiya, bwe twazitowererwa ennyo nnyini okusinga amaanyi gaffe, era n'okusuubira ne tasuubira kuba balamu. Era ffe bennyini twalimu okuddamu okw'okufa munda mu ffe, tuleme obwesige okubuteeka mu ffe ffekka, wabula Katonda azuukiza abafu, eyatuwonya mu kufa okunene okwenkanaawo, era anaatuwonyanga. Era gwe tusuubira, edda alituwonya. Era mmwe, bwe mubeera awamu ku lwaffe mu kusaba, bwe tulimala okuweebwa ekirabo olw'abantu abangi, abangi balyoke beebaze ku lwaffe. Kubanga okwenyumiriza kwaffe kwe kuno, okutegeeza okw'omwoyo gwaffe, nga mu butukuvu ne mu mazima ga Katonda, si mu magezi ag'omubiri wabula mu kisa kya Katonda, bwe twatambulanga mu nsi era okusinga ennyo eri mmwe. Kubanga tetubawandiikira birala wabula ebyo bye musoma era n'okwatula bye mwatula, era nsuubira nga munaabyatulanga okutuusa enkomerero. Nga n'okwatula bwe mwatwatulako akatono nti ffe tuli kwenyumiriza kwammwe, era nga nammwe bwe muli gye tuli ku lunaku lwa Mukama waffe Yesu. Ne mu kusuubira kuno, nali njagala okujja gye muli edda, mulyoke muweebwa ekisa olw'okubiri, n'okuyita gye muli okugenda e Makedoni, n'okuva nate e Makedoni okujja gye muli, n'okusibirirwa mmwe okugenda e Buyudaaya. Kale bwe nali njagala bwe ntyo, nalagaalaganya. Oba bye nteesa, mbiteesa kugoberera mubiri, nze okuba n'ebyo nti weewaawo, weewaawo, ate nti si weewaawo, si weewaawo. Naye nga Katonda bw'ali omwesigwa, ekigambo kyaffe ekiri eri mmwe si bwe kiti nti weewaawo ate nti si weewaawo. Kubanga Omwana wa Katonda Yesu Kristo ffe gwe twabuulira mu mmwe, nze ne Sirwano ne Timoseewo, teyali nti weewaawo ate nti si weewaawo, naye mu ye mwe muli weewaawo. Kubanga mu byonna byonna Katonda bye yasuubiza, mwoyo mwe muli weewaawo. Era oyo kyava aleeta amiina, Katonda atenderezebwe ku bwaffe. Naye atunyweza ffe awamu nammwe mu Kristo, era eyatufukako amafuta ye Katonda, era eyatussaako akabonero n'atuwa omusingo ogw'omwoyo mu mitima gyaffe. Naye nze mpita Katonda okuba omujulirwa w'emmeeme yange, nga kye nnava nnema okujja mu Kkolinso kubanga nabasaasira, si kubanga tufuga okukkiriza kwammwe, naye tuli bakozi bannammwe ab'essanyu lyammwe, kubanga okukkiriza kwe kubayimiriza.